murakoze.
Mwaramutse neza dususuruke munyemerere suhuze cyane cyane by'umwihariko abakunda indirimbo zo hambere. Munyemerere nanone tuganire kuri imwe muri izo ndirimbo zamamaye ndetse zitajya zisaza. Iyo ndirimbo yitwa Scarborough Fair.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and
strands and polishes a fan,
and she'll be a true love of mine.
Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion.
Parsley, sage, rosemary and tarot.
Scarborough Fair tumaze kumva yaririmbwe na Paul Simon na Arthur Garfunkel. Amateka y'iyo ndirimbo rero ni ayahe? Scarborough ivugwa muri iyi ndirimbo ni umujyi wo mu Bwongereza, naho Fair ni isoko rinini, mbese ni imurikagurisha. Scarborough Fair rero bivuga imurikagurisha ryo mu mujyi wa Scarborough. Mu mpera z'igisekuruza cyo hagati, Moyen Age cyatangiye muri 476 kirangira mu 1439. Uwo mujyi wa Scarborough wari ufite icyambu kinini gikomeye. Amato menshi aturutse ku isi hose yahazanaga ibicuruzwa. Buri mwaka kandi haberaga imurikagurisha rinini cyane ryajyagamo abacuruzi benshi cyane baturutse imihanda yose, haba mu Bwongereza, haba ndetse no mu mahanga. Iryo soko ryatangiraga ku itariki ya 15 y'ukwa munani rikamara iminsi 45. Usibye abasare b'ayo mato yahomokeraga, usibye kandi abacuruzi b'ubwoko bwose bahazaga imurikagurisha rya Scarborough, ryajyagamo n'abandi bantu benshi b'ingeri zose, tuvuge nk'abahanzi, abacuranzi, abaririmbyi, abasizi, abakinnyi b'ubugenge n'ikinamico, n'abandi bahanga b'ingeri zose. Twumve Scarborough Fair yacuranzwe na Celtic Woman.
Are you good?
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Umuntu wahimbye Scarborough Fair yayihimbye mu kinyejana cya 15 ariko kugeza ubu ntabwo azwi. Muri iyo ndirimbo aratuma umuhisi n'umugenzi buri wese werekeza mu isoko cyangwa se muri kagurisha rya Scarborough aramuha ubutumwa bwo kumugereza ku mukunzi we uri muri uwo mujyi. Mu magambo make, uyu muntu afite uwo akunda ariko ntazi nawe niba amukunda. Aramutumaho rero ngo akore uko ashoboye kose, mbese akore ibitangaza bitabaho kugira ngo amwereke nawe ko amukunda. Aragira ati, niko ye, wabugana mu isoko rya Scarborough, nugerayo umbwirire uwo nkunda uba muri uwo mujyi azankorere ishati itagira urudodero, itagira uruteranyirizo, azambonere agataka gato ko guhingamo hagati y'amazi y'inyanja n'inkombe, azahingishemo umuhoro ukoze mu ruhu. Ibyo byose nabishobora, nzemera ko nkunda koko. Noneho twumve Scarborough Fair mu ijwi rya Media Evil Babes.
Are you going to Scarborough Fair? Has he seen yours merry in time? Remember me to one who lives there. Was once a true love of mine. Heaven find me an acre of land. Was he sage, was buried in time?
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo imaze imyaka irenga 500 itavaho idasaza yitwa Scarborough Fair. Ibyatsi umuhanzi avuga mu nyikirizo y'iyi ndirimbo ni ikimenyetso. Ubusanzwe byose bikoresha mu buvuzi no mu guteka kugira ngo ibiryo biryohe, cyane cyane inyama. Ariko uko umuhanzi abikoresha mu ndirimbo ye, mu buhanga bwe bwo kuzimiza, arabwira uwo akunda akamuri ku mutima. Persil ivuga ngo ndu wawe. Sage cyangwa se soge mu gifaransa ni sinabaho ntagufite. Rosemary cyangwa se romarin jya uhora unyibuka. Time cyangwa tin ndashaka ko umbyarira abana. twumve noneho Scarborough Fair yacuranzwe na Sarah Brightman. Cyumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Indirimbo Scarborough Fair yarakunzwe cyane mu myaka yose irenga 500 imaze ihimbwe. Uko iyi myaka yagiye ishira, uko yagiye isimburana, Scarborough Fair aho gusaza cyangwa se aho kwibagirana, aho gusibangana, ahubwo yagiye iririmbwa n'abantu benshi cyane banyuranye bo mu Bwongereza ubwaho nabo mu bindi bihugu. Bagenda bayihindura bakurikije uyiririmbye. Iyo ari umugabo, ubutumwa bw'urukundo abwoherereza umukobwa. Iyo ari umukobwa uyiririmbye cyangwa se umutegarugori, ubutumwa abwoherereza umugabo. Nyamara ariko, uko byagenda kose, kugeza ubu umwimerere wa Scarborough Fair ntiwigeze uhinduka, ntiwigeze uzimira. Muri iyi myaka 50 ishize, Scarborough Fair yabaye icyamamare nanone cyane kurushaho biturutse ku baririmbyi Paul Simon na Arthur Garfunkel, nabo ubwabo bari bakunzwe cyane bikomeye. Simon na Garfunkel bacuranze bwa mbere Scarborough Fair mu 1966. Twayumvise mu ntangiriro y'iki kiganiro. Noneho twumve iyi ndirimbo uko yaririmbwe na Amy Nuttall.
Thank you.
Nchuti z'ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi kigana ku musozo. Twaganiraga ku ndirimbo Scarborough Fair imaze imyaka irenga 500 ihimbwe. Nyamara ikaba itarigeze isaza cyangwa ngo izimire. Ndabashimiye byimazeyo wifuza ibisobanuro ku ndirimbo iyariyo yose cyangwa se ku muhanzi runaka tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo tubimugezeho. Adresse ni radio yacu @ maze rero mugire umunsi mwiza ari kumwe na Thomas Kamilingi musigare mwumva Scarborough Fair yacurangiye
going to Scarborough Fair was his Saint Rosemary in time remember me to the one who there she once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, 'cause his sage rosemary and thyme was a true love of mine. Tell her to leave it in a single moment one day, as we sage rosemary and thyme, and gather it home with a
and snow-crested clouds.
sleeps on the wind of a clarion call. Tell her to find me as a girl of land, a sprinkling of leaves. Parsley, sage, rosemary, and tosh was the wild summer tears between the salt water and the silk strands. And she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle that loves blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and girls born in the soldiers to kill and gather. True.